fitnadai pia mm-hmm. soft life
ikishika
vizuri ikishika vizuri hiyo drizzle drizzle you guy date zangu za kwa tu ni Dubai lakini hey, rapture no I can't go on date in Kenya.
Set standards.
Hey, now oh, set standard you guys.
You don't know. Hey, you. Okay, but one of them stayed in a house that was haunted. He let you kuna doze jo you guys. Melala jo first of all blanketi na voodoo inenda chini. If that does not grab your attention, you go na shikwa ngujo. Yeah.
Juni ngepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu
So kama kawaida lazima tu kuremind linebet.com promo code ekonene baki umeingia hapo na baki umepata 100% bonus na yuna ipata ile time una sign up sindio?
Yeah.
So yeah. Whatever ile utakuwa umeseti unapata 100% bonus na usisahau pia inakuja bila ushuru hakuna kitu wagatamu joka kuona inajua zile winnings zako bila ushuru jo.
Yeah.
Jo, especially saizi vile maisha inaenda kuwa ngumu, si ndio? So make sure umeenda kwa linebet.com promo code ekonene.
Ekonene.
Alafu talking of vile vitu zinabadilika, nilikuwa naambia hizi raya zizo za kawaida. Like during this time ile nilikuwa mgonjwa, niliamua ni learn a few things you get. Kuna vitu zile sijakuwa nikijua zina exist, eh? Mr. Raptor, unajua drizzle drizzle cuz you guy another thing unajua tuna live in the soft guy era the soft guy era ni the era of equality ni the era of if a woman can do it a man can do it if a man can do it a woman can do it that's the era right now because I see you guy in the soft guy era designing ine ukitembea katikati ya tao alafu upata tujui road construction ina happen. Nafaa tu kushuka pale kama mtiaji kwa wanawake wako wapi? Hii barabara ilitengenezwa na wanaume kwa nini? This is a soft guy era. Whatever can do, I can do. So,
yeah.
Okay, uko majuu imeshika jo. Imeshika kabisa. Paka wanatumia kitu jo inaitwa drizzle drizzle jo.
Drizzle drizzle.
So saizi kile ina happen ni raya ya moto ka iani hivi ina invite a girl out for dinner alafu dem bili kikuja yana anampushia jo dem akisema but you're supposed to pay yana mtolea zile za I didn't know you are broke drizzle drizzle you drizzle drizzle
there guys your type
Yeah.
Drizzle.
You can't know homo, you can. You're not dead. Drizzle, you're not dead.
Kwa hivyo mi, tuseme for example, nikiwambia tuingia kwa hoteli ya kifahari, mahali kama Safari Park. Ni drizzle, you guy.
Sindio?
Ah,
you guy. Ukisha sama drizzle, dem anafaa kujua automatically she's paying. She's footing that bill.
Okay.
That's the code word. Drizzle. Yeah, unamwambia I'm a soft guy. From the soft guy, yeah. Eracha, nasikia metolea. Suwaza liwa in the 80s. Soft guy.
Tuko soft guy.
Soft guy era. Yeah. Sasa ikafanya jo nikafikiria jo. Drizzle. Like where do you see Ian what that was in a single dude. So who na kaona za survive? Kwa this drizzle
you guy
drizzle
the best era you guy. Mimi ndo kwenda date every day you guy. Leo niko Serena niko mpaka hiyo area yenyewe ilikuwa you guy ni drizzle. Tumekunywa you guy ama tumekula kitu kama 150,000. Oh, I didn't know you are broke baby girl. Drizzle. Kama nimekanyaga. Nikiuliza security. You don't know drizzle. It's a drizzle. You can You can't walk into like a police station. Because it's a drizzle thing, officer.
It's a soft guy.
You guys a soft guy. Indio era nilikuwa na die. Hiyo time yote nilikuwa na date you guy. Indio era nilikuwa nangojea.
Kuzi hiki tu waga interesting sana. Ile tukifa wale mademu fightiaga history what a man can do, a woman can do. Sijika wanajuaga, like if tables were turned, haikuwagi as sweet as it looks. Because from the outside looking, being a man waga, najua it's every day is a holiday. Kwa yendagi hivyo. Kwa yendagi. Kwa lazima, kitu moja lazima ujue ni every time you are reminded you are not good enough. Unajua hivyo? And every time you are reminded you are not rich enough. Yeah, so tambia them like, "Oh, let's meet this place you go." No. I can't meet that. That place is dangerous. Like, it's dangerous. I walk every day. How dangerous is it? I'll protect you. I mean, the only protection I need is a condom. And not with you. Inakuwa ni serious sana. So, Mr. Ian, do you see yourself surviving in the drizzle era?
Yeah, I'm surviving in the drizzle, you guy. Inakuja time in your economy, you guy. You guy is in the drizzle of blessings, you guy. We come to Venya, wenyewe. Coming in ipata time zangu za nini, za uhuni, you guy. Unavaa tu look ingine important you guy. Na drip. Una drizzle na una drip you guy.
Yeah.
Unapeleka pale na mwambie like, look at me. If you cannot afford this, sorry man, there are guys your type. Did you let him?
Yeah.
You have to say to leo you guy.
Yeah, ushe to leo.
Ah, true.
Oh, shit. Drizzle trauma.
Sanford.
Oh shit. Yeah, you're doing badly.
There was a roller coaster chicken apple. You know, you're not going to spill. You got you go interested. No, see Sanford. You got to make fries.
Yeah.
McFries is like a bit of.
It's not any tag rock. It's the same stuff.
McFries is quite respected.
But it's not any tag rock.
It's not as go to your level. Sanford
yote. Mm. Mm. Si.
Tao tunajuaga base iko na chipo mingi, Luthuli na Sanford.
Yeah.
Hata Dema kio nimempeleka Luthuli kumbaya chipo. Anajua ngatu umesota.
But what would you be demanding, you guy? Cuz I mean neza kwa a dude of Nareka rapture job. Like nijipata hii, this is now the era that we are living in. Like, oh, we need to Netflix and chill. Go like, what sort of TV are we using? Drizzle.
So you go up.
Eh? Si tena kwake.
Ah, kwangu na ezi.
Tumeishia kwake. You can apata ni QLED. That ni mini LED QLED. Niko, it's not an OLED. You're not getting this. You're not getting lucky tonight.
Avui longi.
Yeah. Si avui longi.
You want me to undress for this?
Yeah, you want me to undress for this? Not in my eyes now. After this, I'll have to see the optician on Monday. No. Yeah, you get it.
I just saying, kungoa. I just want to get into my pants. Drizzle. Drizzle.
I don't girls like you.
You're not getting into my pants. You get come out Vicky level, your 5-star hotel.
Yeah.
Aye. And then there's kama kwa nyaga. Do I look like kwa nyaga?
Drizzle.
You.
Aye. Well, yeah. You're a fat girl. You're a fat girl.
And I'm telling you, zile nilitolewaga.
Your demo akisha kutolea hizo, like you're not getting enough. Ukijua tu upati, asha kuklasify. Naito fuck boy.
Mimi nisha itolewa.
You're funny. Dem flani nijaribu kumkatia, nisha tupa luga kwa Facebook.
You're a funny dude.
Alini nijibutu, you're funny. Nikombi, it is not a joke, madam. Nimekonda. What is this? You are funny.
I'm not on stage.
Hey, you guys.
But tunaweza taka kuset hizo standards za madem.
Yeah.
Jo zile za unaenda pale like. Kasa hizi vile nimekuwa nikipitia like this past week. Nimekuwa mgonjwa. Soft guy era. Okay. Drizzle. Like, where are we meeting? Oh, okay. So it's open air. Okay. So, like, what sort of drinks do they have? Supu ya kichwa ya ng'ombe. You're broke.
You're gonna answer me as a gari. When are you picking me up? Nambia, around 7. What car are you coming with? Toyota, no, drizzle,
Anything less than a Prado.
Anything. Madam, please, find your type. Haraka.
Tunisa kwa naza obvious. Inye, try to imagine, like one day, tuamke asubuhi, pop up. Alafu, population ya madem, ikuwe kitu kama 3 times. Three times ya maboy, Ojo hii rayo samagati ati tumeacha madem. Ojo tuka kitu wacha madem. Yuge inakuwa 50-50.
Inakuwa 50-50.
Naso rayo sinanyonga hapa hii. Yuge iti. Kuna rayo sinekosa.
Yeso unaumia kwa baridi.
Yeah, yuge like country ka China. China kuna maboy wengi kushina madem.
Na si rayo sinaumia mbaya.
Yeah, rayo sinaumia. China kuna mnini.
Juu madem wakiwa less. You guy. Na vile rayo ajo ni mafisi.
So try to imagine tumeamka alafu it's 10 girls for every one dude. Kataendaje?
You guys never work. I'm never going outside the house, you guys. Una hustle nini, you guys?
Drizzle. Sindio?
I can't work. Yeah.
Properly drizzle.
Maya zakona tuwaza hovyo. Like, oh, no, I just want to watch the game. So now, what are you going to do for me as I watch the game? I'm going to prepare a meal for you. Prepare a meal? I need you to contact Ombachi to come cook for us. Drizzle. Yeah, bicho. Was get you. Kwa living room. Not game, na get you. Done. Done. So like. Go. Shit. Yeah. Tell me we want the content. Ngai ni za kwa nini? Yeah, so you get standards.
Are you guys lazima ni set? Lazima ni set high enough. Kabisa. Zile vitu zote tu zenye nafanyaga lazima pia nifanyiwe you guy. Dema naenda wera, mimi niko kwa keja. Oh, you are sleeping all day. Hey, of course. Drizzle. You don't want me to sleep. Drizzle. Have you seen my inbox? Have you seen my Instagram inbox? girls are killing themselves. So jamaa demu pana kutolea raha hizo. Have you seen my inbox?
You need to try harder.
Come here, to the left.
Ah, you get drizzle zineza kuwa zetu. Nizo taka ifike hapo hivo. Na itafika hapo. Kama imefika majuu sahi. Kenya pia inakamu.
Yeah, kuna hiyo story ya the soft guy era.
So ni kuona bonfire you guy. So na bonfire hata umepata. All expense paid.
Niyo design, natumefikio design hata kienda out na dem, sasa umenoki, bili kikuja, the worst unizafanya ni 50-50 na yeye. The story that's 100% kwa drizzle. I didn't know you are broke, drizzle.
Kuna raya fulani liku imefikiri imeangukia soft girl you guy. A soft life. Akafikiria sasa yeye amejikwamua. Kaulizwa date kwa wapi? Oh, went to a fancy restaurant. Like, wow. Yani maombi. Maombi yangu imejibiwa.
Yeah.
Kia kaulizwa, what are you having, babes? Nini. Akaitisha kambo. No. You need to try. Ajaya likuwa mitisha, ile kiwango ya naeza afford you guy. Chips. With what?
Cow. Gai la story ira.
Cow.
Ya lizo, anything with chips, kasema water. Because number no, you can't do that, usichukue hiyo. Like we have you tried CG what? So you look for chicken, what? It's a chicken tikka or whatever. So na jua mse akishaanza kukupatia options zake. Unaona yeye ndio anakuinvite kwa life yake.
Yeah.
Hey jamaa alichafua you guy. Hata akachange magic arudi you guy.
Drizzle.
Magic arudi. Akasema irudi kwa spiked.
Yeah. 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 What? Sparkling.
It's sparkling. You get
shit. Okay. Just like my life.
Okay. Yeah. Yeah, alafu dem akaitisha bill you get. Kaambia kakalculate Mm. So mine is 14 and yours is also 14. I'm totally easy, you guy. Mm.
Mm. 28?
Yes, I'll split.
Or end in split?
No, damn, I'll split. Shall we count? I'll have to divide by two.
Mm. Oh, you got time to najua gani? There is nothing drizzle.
Mimi najipeleka tu kitchen. Straight. That is story mob. Najipeleka tu kitchen. Mko na apron nyingine sababu sitaki kesi. Unaona hakuna haja afanye kesi sana hapa. Hii ni kitu nimezoea. Mara ya kwanza nilikuwa niko Tom Mboya Street. You get in that straight. You are stuck in story.
That place guy let me go to police station. Yeah. Yeah. Go to police station. Now we sit at police station. Hapa tuoshagi nini kitchen na vyombo. Tunoshaga choo. Choo was serious.
Choo was serious. Choo was serious sana. But hiyo 50-50 sio nikiwa mbaya. Mm.
Lazima ukuwe rada. Lazima ukuwe rada, like kushia na dem. Kuzumajua madem ndo wakana hiyo audacity ya. Ataenda pali ya kalisherasa. Aoda vituwezi afford na dish. Siti nakuwa rada uko like, miata kitu neza afford muwa gani kwa rada. Nikuzuleza, hii pesa hiku kweli. Kitu neza afford yeka, Kwa mi utuwa mpaka ni nina, make sure cash up ina waka. Kila hitu niko like,
Unaangalia kukuta, unaona kama make up
Afu na make sure ingie.
Kama unaona vitu za green kwa ukuta.
Cheki. Siku moja mkiwa nimkuiskeni wewe nimeenda una an expensive date. Alafu tikini nimekuflash. I'm just testing. Emergency. Can I reach someone? Can I reach someone? Cuz my demo gana yo confidence. Demo ataishia pale. Akae na adishi. Hivyo tu bila kuogopa hata kama easy afford. Like my demo gana heshima jo.
Hata kuna restaurant ingine nilikuwaga, lakini kwa back in the days mademo walikulaga and then kapigia simu. I think kuna raeli wafanya madharao. Ile wacha juzi raeli waga zinasari.
Hai kufanya madharao, ni drizzle.
Ni drizzle. Walipigia raeli kadhana wakasotio bila rakara. Raeli zilikam through mbaya.
Because this dude, kuna place tushaienda the last year, likuwa Fog. Wewe ulifika later.
Yeah.
So imefika. Kufika na chakira yenyewe. Hata isha sunda. Kale ka napkin.
A drizzle.
Nikakagoni kabuza. Raucha. Hizi nini umeitisha? Kulikuwa na... Ulikuwa umeitisha nini?
Nijua tu.
Zii, ilikuwa na accompaniment na snacks.
Zii. Uto tunakujaga na juo. Tubika.
Yeah.
Oh, ilikuwa free. Hizo ni free.
Hizo ni free.
Nilikuwa free.
Yeah, niliconfirm. Nilizomza. Wanda nilimuza na kisapere ndia juri notoka mahali pamoja. Nambia mzee. Akanembia hapa na. Hila maneno. Ni mtu wa heshima. Akanidunga. Lakini nilikuwa nimemuuliza bei. Just in case mkose kutokea you guy.
Yeah, unaweza ka handle.
Ninge handle la raka.
Yeah, nakwambia lazima ukue. As a man, jo kuna vitu lazima ujue jo. Easy vitu. Like kakinuka, can I pay this bill? If not, am I ready to scrub the toilet? Because this story ya vyombo, that's the easy option. Vyombo mineza osha. Yeah, choo ni another thing. But akakosa rahe mekamu, ikutu nilega shiva, nilega shiva. Kishamaliza. Mimi si kwambia ulenge shimo. Nikwambia. Yeye kwa nafikiri unabonga sheng bude. Kumbe ilikuwa kiswasa nini?
Unailenga serious.
Iza.
Alafu ukipata hiyo kazi, unapata ile raha yenye waga daily anawasha choo. Yes, and the supervisor wako you get.
Yeah.
Anakuleta juu hiyo. Unachia nani? Unachia nani? Hii Nairobi itaki, you guy jo unarudishwa tena
hapo. Yeah, unakawasha. Hapo kwa time kwa like, simpatie maji moto ndio itoke haraka. Kwa leo. Daddy, haribu bill. Yeah, but the era of Drizzo, I don't think it's a bad era.
It's not.
Yeah.
It's not a bad era. Yeah, because unajua, why are they working so hard, you guys?
Yeah, my demo na mkapa.
Why are they working so hard? It's for us, you guys.
Yeah. Tell kuje out here, joa watupatia that soft life.
Sit na daipi yo soft life.
Ikishika
vizuri, ikishika vizuri yo Drizzo. You guys, date zangu za kwa tu ni Dubai. Kinebe, hey, Rapture. No, I can't go on date in Kenya.
Set standard.
Set standard, you guys. You guys set standard. Yeah. No, I'm your two baby girl. The bare minimum is Dubai.
The bare minimum
is Dubai, madam.
For you to see my bare ass. Bare minimum. Una set standard.
You guys are set standards mbaya.
Sizo ni areas like in Aziad. And your mewana called Dubai and your
Sindi is a bare minimums. Kimombia tunapeleka out hapa Kenya. Na kuichorea.
But hiyo time pia unajua itakuwa tricky sana for dudes. Because in a BDJO, you guy lazima kuwe na sealed enough ili kuwa bloodstream yako. Juu by accident yo mepele kwa JW Marriott. Najua gajo. Shepiti hapa katikati ya tao.
Si.
Ni 7-star, you guy.
Yeah. Yo area museum.
Sindi ojo. Ni 7-star. Unasikia hiyo?
7?
Yeah. JW. Ni 7-star. Ni soft life. Yani ukiwa pale, ato kiyota unasikia soft life kwa hiyo. Kwa like, someone is calling me. So, umeenda hapo, dema mekupeleka, Drizzo, halafu uja nyonji. Yota inu napukini, ingia pala una mikishome pangalala ama boy. Uzi akusagi boy moja wa getu, ukulangie Buddha jo. Wala kustedisha mtu bayo hapi ama, just in case. You guys unazimezata mbili, jome kubali hosi afterwards, kuse, dema kiitsema na demand jo. Alafu ushindwe.
Yeah. Inaweza kuwa ni shida.
Lakini kama yes, unaambia need to try harder.
I'm not in the mood.
You
get ukiwa JW Marriott.
Yeah, na kamki.
Yeah, kama skiza.
Melenga si.
Mimi mwenyewe. Ni nilimwambia majuzi nimejipata pale Sankara. Pale uwezi sema I'm not in the mood. Na ile ni 5-star. You guys 7-star, you have to be in the mood. Pale hakuna.
Lazima pia upatie na 7-star rating.
Yeah, lazima upatie na 7-star rating. Sasa hata unapata sama dempi ameanzisha yao. Like the Drizzo wall of shame. Not in the mood uko pale. Pigwa picha hivyo imekuwa shared in the groups. Inza kwa ni serious.
Wacha ifike Kenya vizuri. Tunaingojea. Tunaingojea Drizzo mbaya, you guys.
Yeah, we all want that soft life. Najua si wote tunataka hiyo maisha. Maisha mepesi.
Maisha mepesi.
Yeah, soft guy era.
Soft guy era, you guys. Unabembelezwa vizuri. What are you going to eat, darling? Any of to zote, you guys.
Yeah. So what are you eating? Since we set standards, what are you eating?
You guys need to take.
Tunakujoga wewe ni msiwangwashe.
You guys want me to take away. I'm not in the mood for things like ugali.
So take away again. Take away again.
You guys nenda tu kwa nini? Online. Angalia pizza zile ziko hapo. Naomba you want to buy me pizza on offer. Oh, please Drizzo. Ndiyo tukule na ye, alafu moja ni bebe jo. Ye ndi alibeba hiyo moja. Ye ndi alienda na ye.
Sinyongia Drizzo. Give me my shit. I have kids.
Na ingine nye tulikuwa tunasosi. you get a sauce karibu 3/4 jo na kwa zile I love pizza you guy anazipeleka jo mimi niko hapo hivyo mtu wa heshima ai unaweza kula madam lakini kiroho niko udem siwezi mdate
drizzo
you guy tunaingoja yeah. Lakini madam lakini siku hizi wanafanya job hawezi lialia siku hizi wanafanya
yeah, hawezi
wana fly out wenyewe unapata dem anaenda unaona zita solo vacation you guy solo yeah. Vacation
yeah inakuwa hapo just the soft life you know
soft life
unaambia tu just in your soft life I just come with hard things sawa vyote unamtolea sawa vyote so tukitoka kwa hiyo story ya Drizzo acha tucheki kuna story I think Raptor ndio kuna tupatia story ati yeah. Kuna vile floods zilipita na ilikuwa nini na cemetery
na cemetery Gatondo
Gatondo okay
Gatondo zilingia hizo area and then zilingia mahali penye ilikuwa imeshika kabisa ni mahali penye grave ni fresh
fresh shit
fresh yo kamsalaba kaanza kutingika you guy raya zilileta noma mbaya raya zilileta noma mbaya nasema sasa tumesika juzi sasa ni mambo gani hii hata maiti sasa waanza kusweep yani ilikuwa imeleta noma ime sweep hiyo mchanga ya juu you guy
kasanduku kakabaki
kasanduku kakabaki unajua ile area ya Gatondo ama area yote ya Wasapere you guy wana respect for the dead jo.
Yeah, yeah.
Wanaweza chukua hiyo sanduku na waende nayo si kama hizi area zingine za
inaweza tolewa inza dondolewa tu
inaweza dondolewa na walikuwa wanazusha juu tayari maua ni kazi zilikuwa zimedondolewa zote so zika ziliondolewa na mvua ama ni raya za kawaida zilikuja zikachukua hizo maua
nyue kwa concrete
sisi zikuna strategy ile su tumia siku hizi kusisi unapataga kuna yes kuna hiyo ile mnaweza tengeneza like a place then mweke hivyo alafu kuna ile mtu zikwa next to zizi la ng'ombe kitu kama hiyo unajua so nizekele zile stones za nini so like even you can end up not knowing where the grave site iko like grave iko acheki so now of course nothing can happen to the body I don't know I've never asked the reason behind that you kujua vile kwa nini niniwa but ni serious so kichikijo mwili inakuja jo kwa mwili fresh I think ni more stress ni more stress than mwili Israel kwa metan to skeleton
wa mwili zilianza ku nini kuenda na waba
unajua naweza ingia kwa hao mwili naweza ingia kwa hao
yeah mwili naweza ingia
na usijue
serious vile ira yeye anasema mwili shatolewa kwa kwa sanduku Asa nao Jogona is out there just floating. Afu kuna deni ya Jogona. Tushitukia jome fungwa mlango jome na Jogona iku pala. Uko Jogona likuwa na msa hako lakini Jogona.
Lipa muenda zaki.
Lipa muenda zaki. Kumbe tundi just a bad sequence of events.
Ni normal. Alafu unajua body unajua kuna watu wana die. Kama kuna watu walikuwa na die hiyo time vua ilikuwa inanyesha. Na mvua.
Yeah.
Anensa kuna raya ilikuwa imedai na ikazikwa and then sasa imekamte imeletwa tena na waba alikuwa amesikwa au si mmoja wale wa Fraud huyu alikuwa amesikwa alikuwa amesikwa na katolewa na maji tena hii ni masigaubwe unajua nini kwa kiko kisafiri unajua wanaingizia pia ka kama iti akionekana especially kama ilikuwa imezikwa you guy ni missing.
So ni serious sana. I think tuna live in that very tricky time. Unajua like tuna live in your time ya nini but easy floods zimefundisha watu vitu. Cuz pia nimekuwa nikiwatch. Bado nilikuwa na watch hizo video vile nilikuwa msiki uga. Cuz zile video za unasikia tu raia anaambia, "Hey, usipite." Usipite. Ushaenda. Kero sio sikia tu raia ska, ushaenda. Chikicho raia naenda, raia naenda. Like watu wameishia.
Kuna mmoja nilichekia I think alikuwa ni raia tu haiko sawa. Alikuwa amekaa kwa bridge and then a move. Mbwe toka hapo maji zinampiga tu mguu chekia
anaoshwa tu.
Anaoshwa tu. Anaoshwa tu. Unajua kuna kugana utu ni tu machuma zimeshikilia bridge. Na amesimama kwa kachuma yuka anaoshwa tu.
Yeah.
Anaambua ondoka hapo yeye ataikujua.
eventually alichukuliwa ama haujibu lilisha.
Si hata vile lilisha. Alikuwa anakaa kama raia anataka commit suicide.
Mm.
Jina jaraya za Kenya ni zile zile. Unaweza pata mtu anataka kujimada na hajawaambi. Unaona anaingia tu kwa river na anaenda. But at least vile imeisha imekuwa fiti.
Nini flows imeisha kweli? Just cause shule zinafunguliwa imaanishi floods imeisha.
But cause kitu ingine ina nini ni ma collapsed buildings. Juma flats zimekuwa zikienda you guy. Sasa hata si about maji kuingiza nini cause unajua the earth is shaking. Earth is shaking. So kwa na ma flats zingine ni machapati sasa.
Brazil. Niko serious kabisa.
Niko serious niliona hiyo keje ilikuwa nini udhiru.
Ulichekio?
Ya udhiru. Mwaso alikuwa ameshare online. Imekuwa ni serious sana. Kwanza maeria za central. Sai manze maploti. Kwanza ni mwanamuse magaploti yenye rayazi jaishi. Mimi nilishalan kitambo jo. Ati kwe mpya ati nihamie na vitu. Gae na ngoja raya kwanza ziishi.
Na bado mleza sink. Si moja ili sink. Ili sink. Sijui floors ngapi. Silikuwa ni watu naishi hapo ndani.
Lakini si ni mpya. Lazima kwanza raya ziishi kidogo. Nijue. Okay. Nijue because unajua Huruma. Sijui kama unamezea kulikuwa na haunted house jo Huruma.
Yeah. Sijaisikia.
Ujaisikia?
Yeah, haunted.
Haikuwa na raya naishi ndani.
So mtu wako na haunti wa nini?
Sasa so, wako nasema ati kizima tu steam unaanza kusikia ma. Masufuria zina.
Raya na pipe ya chakula.
Kia kuna msia likuwa naishi kwa hiyo hao. Kuna sufuria zili nichezia tu joke. Nikwambia. Siulize nyumba igani na kuuliza. Ndrade lisimamisha. Kanaambia wewe unataka kujionea maneno. Endelea kuingia kwa hiyo nyumba vile unaingia. Unaona ni kama kuna mtu yote. Kanipeleka kwa kwa dirisha angalia. Curtain kwa nyumba. Ene nikauliza nikauliza kwa shop. Ulikuwa na shop hapo. Kauliza kanaambia hapana hiyo nyumba usiingie. Acha nikwambie tu kwe. Raise kwa zinasema ni haunted you guy. Mambo ukizima tu stima kama imewaka iko sawa. But ukizima stima unasikia pengele vijiko zimeanza ukiacha stima una sufuria iko kwa stove na maji.
Miko rafiki unasikia tu vitu zako.
But
hakuna kitu kinabadilika.
Ndio walikuwa wasema kuna raya zinaishi hapo mazinga umbwe.
Oh. Hatu mwa mtu zako kupika. Ngeleza kwa nimejam down. I'm gonna make sure haununui mafuta. Make sure you don't know mafuta. Kama singaombo anajua kupika. You can know anyanganya sebe kabla.
Unangoja amalize.
Unaangalia tu kule.
Unakujanga tu na ingredients unaweka.
Lahula jifanya melala. Yuse shida napitia hii Nairobi, unafikiria mtanishtua mimi. Niko juwe, rafti, wasike mazingaomba wana jamiana. Umepata miba, niye nani? Kapo jiyangu. Eko, nene. Yuse
kiasi.
Uruma hiko. Iko. Sijui kama yokeja watu. Lakini sayi life ni ngumu na zapata kuna raya zinaishi.
In sports.
Bet on sports with Lime Bets.
Nikikam tu hizi story za haunting, kuna story mbili zile nishaisikia. So story moja ni hapa Nairobi, najua jiji la Nairobi. Na ili kwa hira yangu ya jweni tuwa Muki. Muki alikuwa nasema kuna time ameishi kwa hao fulani, masaiza South Pile ilikuwa haunted. Sasa tuka ni yama ni bro wake, but one of them stayed in a house that was haunted. Ile tu kuna doors jo yuga. Melala jo first of all blanketi na vudu inenda chini. If that does not grab your attention, you can na shikwa unguja. Najua mguu inaambiwa nini? Tigarawa ya maisha inaenda juu lakini wewe. So kulikuwa na hiyo mke alafu another funny story nilishaambiwa ni ilikuwa sasa hii ni wife alikuwa ananiambia that sister yake kuna place sister yake alikuwa na stay coast. Ile pia ilikuwa gani serious ilikuinabidi jo ile design ya rapture kuinabidi kila mtu lazima akuwe na a pig ilikuwa ni like sehemu
fulani ya nguruwe
jo at least bones tu nguruwe jo
kwa mlango
otherwise you go ki spend a few hours with the ya nguruwe utatoka hiyo kwa like hey la haula yani mtazo kiswahili za la haula
Asala.
Ajio kitibara tu on a normal Saturday umesema la haula. Ni wanishani zile za aneno wakne. I still want to not should not be seen. So alikuwa na hizo. Of course ikikam to these stories zote mwambia gatu I don't believe in these stories are superstition to that level. But they were just funny stories to hear.
funny
stories kusikia ile like yeah, cause me vile nimesema cost of living ya saizi imefika level. You get genie na movie unauliza tutakuwa tukienda 50-50. Wesh tu landlord mimi nilipe nusu.
Naambia dress.
Yeah, dress. Yeah. Alafu inashtuka jo.
Huko ni wapi?
Unashinda jo. Kishafika level mezo yani. Mezo kugatia jo ifo mazinga ombo. No, but like you can do better than this.
No, yeah, yeah. You know, there exist in different forms.
Kana kwa ni hivyo zi. So
you know, make love to the demon.
Yeah, make to the demon. Yeah. Shona gaile meme. Kuna kwa gana meme kaa hiyo. Mila tika demon kama ingia kwa keja. Kera ya fulani, hafu nyo raya kama smile. Hafu the next demon, na yo raya nyuma ya demon. Kala hiki. Kwa pala hii kauti ya joke. Maisha nisa kwa mzuri hivyo. Kadimon kako si kaunti ya Joho ni Abdul Swamad. Unakambia semantics.
Na kwa hivyo hizo urumazi nyezibwa zinabuja kutupikia tunge kubali tu.
Kena Instagram tunapitia saa hizi.
Nga saidiana. Uko like, oh, mnapenda kupika.
Yeah.
Uta kuwa tu na provide two dishes mna kachini, mna watch TV.
Hapa but pia kuna raya moja pia arifi yangu. Alihamia gamaeri ya kodi za Langata. Na ilikuwa karibu sana na iyo.
Cemetery.
Lakini yake ikuwa mazinga umbo. Ilikuwa tu ni uhoga.
You
window. Window na mamsalaba. Window yake hao mali ilikuwa. Kicheki nje jona.
What a view.
And then saa unajua, hizo cross kuna, siju zo utengenezwa na nini. Usiku zo kani kazi na shite.
Oh, si nini, the plate ya majina. Plate ya majina.
Hiyo ndio kani kani na shine.
Kuna zanyete. Kwanza the new ones.
So zilikuwa zina kani kama, sa hiyo ndio zina ngara jo.
Call of the void.
Anaanza kusema unajua, hizi msalaba mchana zinakuwa na vumbi usiku zinaanza kung'aa.
Oh shit. Your mind is playing tricks on me.
Jwali ilibidi ajito hapo.
But houses zinafaa kuwa cheaper around those areas, ndio?
Yeah, lakini hazikuagi.
Hiyo area Langata.
Langata Kenya ni expensive. Wewe uko na karibu na hiyo area?
Usizi, niko na picha nikienda.
Yeah, every day lazima ungepita.
Eh, lazima ningepitia. Niko na picha nikienda, siko karibu nayo.
Eh,
kuskauna ishi karibu nayo ni serious. Kuzumbili tu ira yamesema. But as a dude of Nare, a real dope conqueror. If you talk to cause that, I need kwenda mbali. Ina utatukiva. Kuimba Bob Marley. Ah, my dope.
Come on, guy. Hiyo sijaribu Kenya juu hiyo. Hapo zinaweza enda.
Sikia hiyo. Niwe lala usiku saa 9 kule. Mwafrika tunajua uko hapo jo. Hii ni yako ajabure. Hey,
ina kurekodia. Kwa madevo. Na Montezuma, I don't know why kija. Unajua naweza pata analipa domob.
Watu wakajinga. Kwa zile place ya Montezuma. Nizuma kija ziko hiyo area. Niko shua lazima kuna nusa formaldehyde. Najua kuna kwa niyo smell ya death in the air. I don't need that shit.
Lakini zinaka kija za kipunk-punk. Hizo hawa.
Ika
ijalishi.
Wanda kujua final destination.
Apo inafakua 5K. Because home is place unaenda kurest. But not in peace, pa.
not in peace. Alafu ati
tufai ku rest kabisa.
Yeah.
Nile unaenda kupunga tu yani unwinding.
Mm-hmm.
Sasa tunaenda pale
because kuna kuga na Montezuma na kuna Umashi.
Yeah, easy.
Alafu kuna apartments kan. Hey, kuna kuga na apartments yeah. katikati. Kuna Umashi and then apartments.
Alafu Montezuma.
Alafu sasa formaldehyde inaitwa
formaldehyde.
Yeah. Alafu wewe unapata your real estate agent anakuambia yes, we have a very great view of your final destination. Like, yes, I want a view of a destination, another final one.
But unajua yeah, maybe wakitafuta keja walikuwa nasema we want somewhere quiet.
Oh,
yeah, somewhere quiet. You please walk serious cuz unajua hata nini? Shida kuishi karibu na funeral homes, ni ukihepeshwa you don't know who's chasing you.
Yeah.
Got like other dude in the play tricks on you. Kuhepesha vizuri tricks afu ende jifiche. Kuna hepesha na maiti. Kumbe si maiti, ni raya tu fly. Yeah. Ama usikie tu. Alafu there's nothing.
Yeah.
You gosh, ni gani hizi? Hata wind ki blow.
Yeah.
Huyu. Hiyo eh. Kuna hiyo buda jo. Hii area ni gani?
Ama unajua, I think the maybe houses kama ziko close to each other. Hati mlango nai. Unajua msio naweza confuse. Then I call like kama unaishingi ground floor your house is always knocked alafu msiano na si hapa anashuka so every time unasikia two doorbell tolo footsteps
ukaona juan mekufa jo guys you time you here you know time yangu ya kuiwekea jo an yufi camera you can alafu unanisikia gani mimi tu lera iko nini usikia kwa jina la Yesu Kristo. Iko la chesa. Yeah.
You gave it the pagan
himself.
That's how I could talk.
Ay, ay, ay.
Okay, go back to default mode.
But now, back in the days, I don't know. Mashaito, you guy. Walikuwa ni content creators, you guy. Kuna sikiza stories ama attack. Kabla tu ndo kwa saidi unawacheka kwanza. Because you know that hiyo family ilifanya nini? Ati ilingia tu kijani. Bila watu walizimata. Tikonza vumbi ndio ilitoka. Vumbi usiku.
Yeah, yeah.
Mabari.
Welcome.
Sikuwa mabari. Kisha nini mnawasha maviboko. Nani beating serious. Alafu asi ati ya nini ba unajisama na mshama na iba jiandu. Nini ba. Hakuna, hauna place to show ati umevura ama nini. Nuzo nani wanaopiga. Pana, sijuwezi. Wawana.
Wekandiko tu lakini hakuna kura.
Yeah. Na mnaumia serious UK.
Shit, okay.
Mnapika.
Na sa hiyo time pia Moi is the president. Yeah.
Both sides.
Hizo story pia mimi nilikuwa nazisikiaga mbaya. Kuna raya zikuwa zinasemanga hivyo.
Kuna family.
Especially maocha lakini.
Kuna family ingine. I think the same family. Yeah, this was a haunted family. Kwa hiyo wamepika mchele. Lunchtime. Tina Ivanusu. Saidi ingine hata maji ni baridi. Iko like, really? After kutondiko. Masasa nye lilijazi li. Even relieving yourself. But ulikuwa seba tini kakipata aja kubwa. Tukienda toilejo. Tukienda kumunasikia two finger.
Two finger kwa rasa. Wigia hiyo.
Can't even shit.
Iyo lakini yenyo. Iyo wanafaa tu kuinvestigate the dego or the neighbor. Kuna tu rahe kwa ina have fun.
Hey.
Kuna rahe ina have fun. Kwa tu kujeni hapa meshi kwa hini bangu.
Kuna wasiwaga wambili vivo sana.
Because how ni 90? Squeeze that as his key. Maybe you will say.
Squeeze watu wamekuwa
mahali. Waliweza kuhandle.
See, as soon as. Watu
walijua kuhandle their own demons.
Zizi, ukitawa kujua. Izi stories of demons was kwa giril ni. Soon as kulikuwa na cameras, nothing happened.
Yeah.
Before cameras, things were happening. Like, Buddha, joni sikatu ni mesetu ya kibari. Kwa like, kuletea hii moja, joi kuna night vision. Moja tutekia. You gonna take it. Mazinga homo, ziko like, no.
No.
That's night vision is what I can't deal with. Yeah.
But kitambo also alikuwa me believe especially suicide inaletanga hizo story. Ajira kumka kuna Raeli jinyonga kwa balcony. Then watu wakaanza story nimepatana naye kwa mlango ya bafu. Watu wakaanza kuhama. Raya moja tu ilianza rumors. Raeli jinyonga kwa balcony. Kadedi. Raya moja I think ilikuwa tuna mambo kwa akili. Ikaanza kushtua Raya. Nimepatana naye kwa mlango ya bafu Hajaenda. Amekataa kutoka kwa hii ploti nini nini. Sura yake ingia hiyo kitu kwa akili. Sura yake anaanza kuona. Alafu unajua time kulikuwa giza unajua. At least kuizi
Kuna lights.
Kuna lights kwa corridor.
Because your time your
light ilikuwa kwa hao. Corridor hakuna light.
Because kuza giza totoro. Whatever. Ni
ile huku ngo kule ngo.
Yeah.
Giza.
Yeah. Like hapo ndio mtu hiyo time ndio mtu notice like you're a bitch. Yeah, ujuage tu. But if suju chocho mimi ni mwanaume, hakuna chochote naogopa. Yuge watu wengine kwa giza mzuri. Hata keja tu yako. Giza tu mzuri, alafu keja yako upata kuna Raya alikuwa imeficha. Imeficha Bluetooth speaker ndogo jo. Ile iko na very good sound. Go. Take it. Yeah. Zero sound. Siko la jei namba 0703 0707 0707. La jei namba.
Yeah, la ni. KPLC.
Ego cheza
mwangaza wa taifa.
Eh, uko like. Eh, usije ndani. Azachukwagi. Na try 999. Eh, kwa giza. Nasikia vitu chini ya kitanda. Kuzaweni mwanaume aina gani? When I hung up, darkness was serious.
Darkness woke up.
Kuzao sema gati ati with darkness, unajua normally people are afraid of being alone in places but in darkness you're afraid that you're not alone. Are you shit? Uko pale pale. Nani yo? Nani? Also but a dude of nare mzuri. Like Ryan na joke maybe vile sound to travel kwa keja yako. Kwa tu on the other side kikuhunt. Go like nisaidieni. Iko utalala.
Iko hata kicheko tu. Unajua naweza decide tu kucheka.
The whole night.
Hiyo uwezi lala. Hiyo uwezi lala especially tu kawendra ya ina doro. Ja watu wako na ganji. Keja take you a big. Unaona waogopagi.
Yeah.
Unajua kuna keja zingine zinaweza kuwa too big. Ukiwa umesota unaogopa.
Like 8 bedroom.
Kama zile zina unapatanga kuna upstairs kuna room ka 5. Down kuna room 5. And then sa wewe uko solo.
Hapo unaishi kitu na unaishi kitu na wochi na uchi.
And then maybe keja yako ni ile iko na ile driveway.
Oh ile.
Yeah, like 5 minutes.
Yeah. Kishi kwa keja kayo lazima make sure tu uko na kuna apps so app yenye
unaona
maruza cheki old rooms watch yana yana wife you can't just believe au app una chapa tu ira ya tu mental torture ubongi ni kama uliona ile ingia na dem then we mbudosi ametua yeye sikuwa na leo raya na afrika uji eh jo but kitukayo lazima kuwe na smart home. Hawezi ishi tu kwa keja big hivyo cause pia razi za mwa kukutendea kihibrania pia mwaza kuwe pale na lava wake alafu wa decide why are we living like this. He's only one. Kuna wana na kujua upstairs. Hawezi tolerate your nonsense.
But kuna time huko na makamera so hizo raya zilikuwa zina zinaishi na nojo si wa Afrika atuishigi na madogi kwa hao zinaishigi nje jo alami na honga tu dogi kwa sitting room ndio kakinuka you guy kakinuka tu anytime anaacha dogi kwa nini mata and then dogi bado iko na mapua fiti inaweza jua raya yenye imejificha kwa one of the rooms.
Kwa nataka kusema mboko kwa hizi jua
Mbokoko yezi.
Mbokoko uchiza chini.
Yuga mbokoko imenusa jo vitu mingi baka imechanganikiwa. Mbokoko imenusa jo raya mingi baka imechanganikiwa. Mm-hmm. But kuna zile dogi za, hizi dogi za kilami yuga. Ka German Shepherd, ile ya makarao.
Yeah.
Hii inaishi kwa hao tu fiti.
Kama Russian Retriever. Unajua ni gani?
Azi.
Mina jati German Shepherd. Hizo ni Zooty Tet. Wase wenye. Sinachekia wenye o ski. Kwa ma Alps. Unajua au uenda alafu wakianguka wanaweza zikuwa na snow. So wakadogi kanaweza ku detect ukiwa like 6 feet.
Yeah, oh okay.
Nika sniffer dog.
Nika dogi unaweza chapa na mayo you guy kwa street.
Sasa kuna hii nyingine pia dogi fulani ile mlisikia hii I don't know ni which type. But inaweza detect cancer you guy.
Yeah.
Pita hapo na rasa yako jo umeshuta jo iko like buda unaenda ku dead.
Stage 4.
Yeah. Uko stage 4.
O kana detect cancer.
Yeah.
Cancer zote ama cancer specific.
I don't know which cancer but kuna zile na detect.
Yeah,
ni
chiki kwanza sana sana tumors.
Yeah, tumors again. Yeah.
Yapa jo.
Yapa
tu.
Wako naweza taka kuwa nako.
Feel sick you guy.
Naweza taka kuwa nako ndio nisishinde nikienda hosi. Lakini gurumia tu niko are you sure dog? Uko sure naenda. Niko na kama guruma twice. You guy na ndo kupiga tu simu moshani. Mathe unajua na vile nimekuwa nikisikia mimi ni mnyonge. Naona your mother akogatuna only one solution. You guy ni prayers.
Yeah.
Wagatuna na hang up. Wacha ni kuombe.
Hata mother wakanaiza je.
Ni direct prayers. Ni prayers direct. Hakuna ga story mingi. Hakuna ga story za tihosi.
Yeah, yeah.
Ati umeenda hospitali hapana hakuna ga story.
Yes, unasikia gari leo mnaambiwa tu Yesu ndio daktari. Hey. Ai. Kama Yesu ni daktari. Kanyari ni nani? Usike kanyari ndio usike kanyari video nas.
Adua mana gonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.